Masal simabe gan, gan. Kurudi nyumbani mama,
mina ona haya.
Mikono mitupu mama,
nitarudi vipi?
Nimepoteza miaka mingi mjini Dar es Salaam mama.
Wei pesa pesa inaleta maneno.
Kurudi nyumbani mama,
mina ona haya.
Mikono mitupu mama,
nitarudi vipi?
Nimepoteza miaka mingi mjini Dar es Salaam mama.
Wei pesa pesa inaleta maneno.
Wale kule wanacheza, pale katu wanaluka. Nikitazama katikati, wapandisha mizuka. Pandisha setani, unachomoka majini. DJ sitaki pombe, minataka za madimbeni. Pandisha setani we, unachomoka majini. DJ sitaki pombe, minataka za madimbeni. Shikane ni mikono, tanua wanja tanua. Shikane ni mikono, wanja mzima tawanyika. Shikane ni mikono, tanua wanja tanua. Shikane ni mikono, wanja mzima tawanyika. Ukinipenda,
sawa.
Ukiniacha,
sawa.
Uwe ukinuna,
sawa.
Mimi napenda mziki. Ukinipenda,
sawa.
Ukiniacha,
sawa.
Uwe ukinuna,
sawa.
Mimi napenda mziki. Kwanza muziki huo unaondoa mikosi. Muziki huo unaondoa mikosi. Kama mambo hayaendi wecheza kibosi bosi. Kama mambo hayaendi wecheza kibosi bosi. Muziki mimi naupenda sababu maisha yangu. Naimba wasipocheza nitacheza na wanangu. Nikicheki huku na kule we, wengi wa shabiki zangu. Singeli kimataifa tunacheza kama wazungu. Okay. Tatu zisi nchase, then I get out the way. My education ane to me in every way. My father, my mother, where I take this chance. My sister and the brother to check it when I dance. Dance. Ukinipenda,
sawa.
Ukiniacha,
sawa.
Uwe ukinuna,
sawa.
Mimi napenda mziki. Ukinipenda,
sawa.
Ukiniacha,
sawa.
Uwe ukinuna,
sawa.
Mimi napenda mziki. Zamadimbeni, 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 zamadimbeni. Cheza zindimba, tunaluka tunaimba. Awe, cheza zindimba, tunaluka tunaimba. Awe, cheza zindimba, tunaluka tunaimba. Awe, cheza zindimba, tunaluka tunaimba. Mama wa kambo, mbona wanitesa? Sasa naondoka, kaa peke yako. Koma kunipiga, gari la jeshi. Wimbo umeisha, tunacheza mziki. Kamiksi tena na hii.